patamako inda na likolo Nanoke limbula libanda na kozela sale Namemela ye vololo ya bolingo andimanga Nalingaka ye sale nanga
Peyo sale, tikero sale Sale Peyo sale, tikero sale Sale
Moteno niringa nara gizate Nalingi yo
Sale,
sale,
quiero sale.